ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angibingelele ngithokoze ngomkele futhi engosini e-fresh ngingusibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christianity Works. Ngakubuza namhlanje ukuthi ukhaliphe kangakanani ngesikhathi usabuka emumva empilweni yakho, sewulandele kanjani endleleni yabahlaniphile? Mhlawumbe wenze kahle kakhulu hleze njengami incemishi engangena kuleyo ndlela kaningi, kodwa imphumela yaba incithakalo. Inhlakanipho yinto exakanayo. Inhlakanipho ngenzeka ihluke enhlakanipheni yakho. Emva kwakho konke, singabantu abahlukene futhi ababhene nezinto ngokwahlukene. Zinemumva elehlukene, amasikompilo ehlukene imbala. Futhi njengokuba inhlakanipho idala, ikhulisa i-experience ethile ekuphileni, mina nawe lokho kungenza sibe nokubeka okuhlukene masekuziwa ochazweni lwayo. Ngisemusha kakhulu, ngangiyitshethe ngikhaliphile, ngihlakaniphile. Mase kuthiwa wawunginike ukubala ngokwescore esuka ku-0 kuya ku-10, ngakuzokunika kumbe ngangizoyinika u-8.5. Okuluphawu impela lusho ukuthi angihlakaniphile, kodwa hlehlehle ngangikhukhumele. Kodwa emva kwalokho ngeza ngahaqazela ngawa ngobuso bami, okwathi ngisesimene sasinzima empilweni yami. Kulapho kanye ngathola inhlakanipho eyabhubhisa yaqeda nya eyami inhlakanipho yasemhlabeni. Eyokuqala kwabaseKorinte 1:18-19. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo liwubula, kepha kuthina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyachitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize. Siphi sazi na? Uphi umbhali na? Uphi umphikiswa lesi sikhathi na? UNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe na? Ngisho singayitshethi sikhaliphe, sihlakaniphe kangakanani, noma ngabe sibe nokuyitshela kubulo obungakanani le ndaba yobuKristu, inhlakanipho kaKristu ukuyinikela uNkulunkulu uqobo ukusindisa abantu abanjengami nawe kungamandla, amandla kuphela angasisindisa oqobeni lwethu asisindisele ingunaphakade lonke. UJesu uguqula konke. Ukuyithola devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.